kwapu mhlobo 9 FM thina sikubambele ezemidlalo
#ezemidlalo.
SGM is the most decorated coach in the history of football in South Africa. Your preparations for Nigeria, what's happening?
Look, we started camp, came into camp yesterday. We're very grateful to SAFA for giving us this extra week. It's a non-FIFA date. Our international players will join us in Nigeria because the calendar window only starts on the 1st. But we really need this week to prepare. Very happy to have the likes of Bambanani, Bonge, Gagamedi, Ibolele Oweni, who's from the Eastern Cape, by the way, Kwaza Kele, if I'm not mistaken. As well as Tshepo Makubela back from injury, hasn't played since last year.
Hashtag #ezemidlalo.
Plaplum Tobanena FM Tinas Mambe ezemidlalo. Kanye ndamkele indwendwe zethu khona kuze zibe kanti ziyangena apha eTafelini. Manqale ngoba uDlomo ke manqale ngoba uDlomo undwendwe lethu olulodwa nje sibe kanti ke sizavula amasango angene bamnqikana lokule nyanga yenkululeko. Tata usobizana wafunda eFort Hare kodwa wagxothwa eFort Hare yaqonda ke intshukumo mfondini zelo kesha zokuba abafundi nabo ufumanisa into okokuba aboneli indlela abaphetheke ngayo kwakwizikolo ngoba ingcinezelo ngexesha le-apartheid yayihamba ihamba 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 iyongena nasezikolweni. Utata ke usobizana uba uDlomo lo wafumana ischolarship saseLondon udlale umbhoxo kusukela ngo-1957 edlala professionally. 1959 wadlalela iBlack Springboks. Udibene ke noba uThabo Mbeki phaya eLondon ngethuba ebengafundi. Baza bavula umbutho wabafundi apho eLondon. Waye wavula iofisi ke ye-ANC yeSweden emva kokushiya uMzantsi Afrika nge-exit permit ka-1965. Wow. bawudlomo masikwamkele thina kumhlobo wenene yinyweba eyodwa into kokuba sincokole nawe kule mbali yetyebe kangaka ngokuhlwa nje. Molo bawudlomo. Molo bawudlomo, andamle uyandiva na tata.
All right.
Okay, so I guess it's been the same kangele nje kancinci. Mandamkele loyiloy oqabama umthumane lapha elayinini. Okay, Sabelo kaMzanywa esiza ngcokola naye usuka uSabelo phaya kula company besitshilo sathi ukufezwa kwemizamo. Sabule masikwamkele kumhlobo mfundini, yini emkhaya wami ngokuhlwa nje yinyweba eyodwa into yoba ube khona nawe kule round table. Ukufezwa kweminqweno. Yeah, that's right. Ukufezwa kweminqweno. Hayi imizamo. Ukufezwa kweminqweno. Unqubani ukhona ke naye? Awu madoda umfundisi wam khaya kamayedwa from kwaSARPA. Senior Manager Government and Stakeholder Relations. Mfundisi ndivuya kakhulu into yokuba siphinde sidibane kula mazwi omoya.
Mandibulise kuwe Tshawe, mandibulise nabaphulaphuli bonke womhlobo wenene. Kuhle kakhulu bana siphinde sidibane kule platform.
Ngokuhlwa nje sizawuncokola ngeli qhwangusha eliqala lo mzabalazo nombhoxo ubaba uDlomo. Endiqonda into okokuba xa kusithiwa sobizana mnqikana kuni elo gama alilitshanga, masiphinde simkhangele kwakhona kwakho. All right, bawudlomo ukhona ngoku. All right, ingathi khona ingxaki kule line yakhe. All right, saphinda simkhangele kwakhona noloyiloyi. Mandiqala ncibana ndize kuwe mntwana omhle. Uqale nini wena ukuva ngegama likaSobizana Mnqikana njenge rugby legend okanye mhlawumbi umzabalazi ke?
Mandibulele kakhulu. Okokuqala ke uyakhumbula ukubana I rugby okanye abadlali bakudala kuye kwathi ngonyaka 2000 u-SA rugby wabona ukuthi bamele ukuthi bawongwe ngegalelo labo abalidlalileyo obana sibe kanti sikule ndawo sekuyo namhlanje. Kwakhangelwa ke abadlali babedlala ke kwi-federations ezazikhona ngelo xesha. Uyakhumbula bakwi-unity kwakho umbutho i-South African Rugby Board, kukhona ne-South African Colored Rugby Board, kukhona kanti ne-South African Rugby Union ile yabantu abamnyama, ezitheke zahlanganiswa yangombutho omnye ebeme kuvenwe ngo-1992 ekubeleni kuke kwe-South Africa ibuyela elizweni pha. Sadlala ke ngalo nyaka ne-New Zealand ethingi yasibetha i-27-24 ukubuyela ke koMzantsi Afrika after uye waba kwi-isolation ngenxa ke ye-apartheid apho ke kwakungavunyelwa okanye kungekho kulingana okanye kungekho kulingana kwabantu okanye kukho ucalucalulo labantu singakwazi ubana simeleke kakuhle. Kodwa ke ndiyayisamariza loo nto athi umntakamzanywa uzabe iphethe kakuhle elanti ngamandla ngo-2000 ke ngoku onke la magorha ayedlala engadlaleli imali edlala for the love of the game abaninzi babo ukakhulukazi bedlala e-national level ba-identifya oye bakhangelwa bafunyanwa kwabakho loo function esasibiza ubana yesterday's heroes. Mm-hmm. Kulelo xesha ngoku kwakuthiwa masibavume ukuthi bayidlalile indima yabo ngamasuku ngosuku lobumnyama le-apartheid. And then ke utata uMzanywa, I mean utata uMngxekana usobhizana
ingathi ufumanekile ngokuba usobhizana uDlomo. Bawudlomo hayisha kuva thina xheko lam. Nyamezela nje kancinci sisagqibezela into ethethwa apha ngoNcibana sizawuza kuwe xheko lam.
Kulelo xesha ke igama lakhe lalikhona ke phaya kodwa yena njengoba sisichaza ubana wayengekho ngela xesha eseSweden kwasho ukuthi akakwazeki uba abekhona beyinxalenye yala mnyadala wokuba bewongwa. Kungoku ke ngoku ke ngoku igama lakhe lakudala ke likhona ndilazi ngelo xesha mna. Kungoku ke ngoku xa kubuywa ngoku besithi ke kwini bomzanya besithi kukhona kutata uMngxekana apha eMzantsi Afrika waphoswa yena ngo-2000 xa sasenza la mcimbi ekuba kungakhona ithuba naye awongwe njengobana njengegqala nalo elithe ladlala inxaxheba enkulu ezasiblack Springbok. Kulapho ngoku ndiye ndadibana nalo mcimbi yoko ndakhangela ke ngoku yonke imicimbi yakhe ne-sizes ukuthi yenzeke loo nto ngoku isenzeka ngolwesihlanu isenziwa ngumongameli wombhoxo ke uMark Alexander.
Ncibana enkosi kakhulu ngale i-background. Sizawuza kuwe noZulu, sizawuza mntwana omhle. Ndifuna into okokuba ingekaqhawuki iline ngaba uDlomo uba usobhizana ke simve esibulisa. Ba uDlomo uyandiva mos ngoku ne?
Ndiyakuvakana khawuphakamise izwi.
Okay, all right. Nizame ke madoda apho ekhaya nimnyusele ivolume le yefowuni udada khona ukuze ave kakuhle okanye niyibeke kuloud uzayiva kakuhle xa niyibeke kuloud. Yeah, okay. All right. Okay. Ba uDlomo ndinomdla. All right, okay. Uhleli nonyana wakhe phaa ekhaya ndizamcela unyana ayibeke kwispeaker lafowuni uzayivalula xa kwispeaker ayinyusa ivolume iphelele khona ukuze azova asizokwazi thina ukukhwaza ngaphezu kokuba sikhwaza ngoku. Bawudlomo uyandiva ngoku ne? Uyandiva ngoku? All right. Bawudlomo uqale ukudlala umbhoxo umncinci ngexesha elibi lengcinezelo kodwa ke phaya nge-mid-50s wabe sodlala professionally wadlalela i-Black Springboks kodwa awuhlelanga eMzantsi Afrika. Khawuzobela umphulaphuli eyona meko eyakwenza into kokuba ungonwabi unesisiphiwo sombhoxo nto leyo eyabangela into kokuba ithubeni uphele ulifulathela eli loMzantsi Afrika.
Hayi, kukho into yoba Then I chance of funda. So the formula is scholarship. London. And then we go to a hotel, come to university in Natata. Then of course I can go in Natal University. I'm not talking about my Kubala, but I'm not talking about So, And what I know, I think so I was one of the students, and I was caught up my tattoo.
Kotwa ni batatu ngenxa into banani inkathazo efoter ngelo xesha inkathazo kwelicala lezo politika. Wawusowuqaqambile kwakulofothe ngombhoxo phambi koba ubheke efothe umbhoxo udlale kwesiphi isikolo kwephi high school
namidlala ndaqala kwinantsika okuthiwa yimbambo team ke ngoko lo xesha
ya
and so sidlala sibanini utata ke naye wayengumntu omkhulu apha kwirugby I was one of the founders the team at the East London. So when you could have no environment, the rugby. So I was young star, over the past 1953, all the rising stars. So now that I knew that the die by 16, as it was 64, 65, or something like that. So that is another no, Simon Joe. One of my best partners in rugby.
Yeah.
Throughout my career, rugby, actually.
Bendiza ubuza ke lo mbuzo ba uDlomo into yokuba mhlawumbi abanye ontanga bakho sele banduluka bemka kweli hlabathi kodwa umphulaphuli xa sithina sibhiyozela inyanga yenkululeko ze kubekho amaqhwangusha ombhoxo afana nawe asadla mazimba iziphumo namhlanje nawe uyazibona naku umzantsi afrika unekapteyini yaseqeberha uSiya Kolisi loo nto yayingazanga ithi qatha mhlawumbi engqondweni yakho
I am serious. Kodwa ke njengomntu phambili apha emzakalazini. Noko ndandonwa aba nokonobona loo nto leyo. Kuba noko enye into ndandikwinantsika phaya ngosuselandani. Sasizama ukusebenza ndandiyimemba lenantsika yelungu lenantsika le Sandrock. Nobody has a sad rock. Yes?
Yes.
I don't know. Some of them non-racial rugby.
Oh, yeah. You know.
They don't want to do that. Yeah. So we used to protest and protest against them with the all-white American teams, you know. And of course, you know, we want to go to the government and then suffer with the rugby association orders. Association. They were promoting, you know, some blacks. So the token thing of, no, we're not there, racist and nothing, you know. But you know, the first year I'm going to say I'm getting it, you know, in the inside, you know.
Wow. Wow. Bawudlomo, ukhosululo nanonalo, kwalantu ba. makesibuye kwesize kwenye inkalo ebalulekileyo yembali yombhoxo abazukulwana bakho abaphulaphuleyo ngokuhlwa nje kwiradio bakhe bayive ngawe. I-Black Springboks ezi, number one, wawudlala nobani kuzo? Number two, nanidlala against awaphi amazwe? Ngoba sasingavumelekanga singabantu abamnyama into okokuba sibe kanti phofu ke kwaMzantsi Afrika lowo wawenziwe ikheswa ngamanye amazwe.
Hayi, kaloku mna ndindinike ingekenzeki loo nto leyo. I-Black Springboks sasidlala namanye afrika countrymen colors. So no nothing. So yeah, you can do about two and a half overseas and all those things, you know. So any of the Sassy Conda, no, even if he treats it, I want to prepare. I see it, no, but I'm going to go on the race and tie on race and basis. I boil water, what a black, white, what's not. Sure. Because I see it, and then I say, some of the sports codes, and to undermine the boycott, the European, the white supremacy, white culture, and so forth. But he doesn't use black for this. Same as the, for instance, I'm making an example, they would send, a team of Mamata, for instance, in London, and it's completely black. Now, in Buzo, there was a say, and he promoted by some of the embassies in London. So, we're going down, I was divided on that. But then the other party movement insisted, but no. The only thing is based on race is a boycott, white or black.
Sure. Apha empoxweni ububa lasele kweyiphi iposition zawuzama usondeza nabanye abalapha kule tafile sihleli kuyo sincokola nje ngokuhlwa nje fly off. Fly off ayiyoposition mphulaphuli etyongo leyo okanye engabalulekanga. Fly off yi-engine kungqondongqondo weqela. Izigqibo ze-fly off zibalulekile. Yayibona laa nto uba umntu abe yi-fly off athi agqiba aphinde abe involved nakwezopolitiko. Sincokola ngendlela yodwa namhlanje si Paula ngendlela yodwa igalelo likabawo Sobizana ikana unqikana sincokola naye ke ngexesha elinika umdla kakhulu apho ngokusesixhamla inkululeko. Nozulu mandisondele kuwe mntwana inkosi. Usabelo kamzanywa mphulaphuli besesitshilo sathi ukufezwa kweminqweno. Ndirayithe Nozulu, ndibiza kakuhle? Uqalani nini wena Nozulu ukuva nje ngoba udlomo into yoba kukho ixhwangusha elibe negalelo elikhulu kangaka as an activist yombhoxo nakwezopolitiko?
Enkosithawo, kudalana noko sisiva ngawonke la maxhwangusha amaninzi. Uyawukhumbula apho ndisuke khona sinabantu abafana noDoli Ntaka sibazisela ngabantu abaninzi ababedlala nabo. Kodwa ke eye yafika thina yasithukumisa sazi kakhulu singulo mbuso lwe-NPC sasiba nomdla sokuba aba bantu kuthethwa ngabo ufundwa phi ngabo baphi kutheni kuthethwa nje ngabo. Saphela ke ngoku sibathathwa ezi-directors kule company yethu a non-profit sibhexeshwa ngumzilisi kwaThwala noSithembele Mkhosi. Sadibana nezifundiswa ezintathu Dr. Nongongo, Siwisa noSnyders ba makhe senze uphulo si research kakhulu ngabo ukwenzela ba izizukulwana zezizukulwane zingavi amabala abalishaya ngadilanga abenye baba nebala abakwazi ulifunda elidibeneyo sayenza ke ne research a deep even ngayo that that so bizan ebeni senzile nabanye saba sizibhale phansi izinto kwincwadi liki yaduma kale ncwadi uqala last year ngo-November uzotshona ngoku kuthiwa umbhoxo making rugby an African game. Sithe xa sisazi ngaye saqonda uba sinawuphelela apho uba sibhale njengabo abantu abafana nabo fani uba sizame ulungisa ezi zinto zingazange zenzeke kakuhle kubo kange uba utheke sesawuva uba ukhona sayenza laa nomination kwisaru into yobana ngaba ikhona into engazange ilungiswe ngomnye wabo akanguye yedwa bakhona nabanye esafuneke belungisekile esinkonkqozayo ngabo for instance kootata udano abasekhaido ke ndandiyomfota kuze simfake laa ncwadi sibhaleni akulaa ncwadi uba lo simfote apha akayifumani ibhaiza yakhe aknowledge kasidibanise namanye ubhibhini khonto indeisteithu angabudiza sizawuzama uyifumane laa ncwadi bauzawubona apha ekugqibeleni ufana kuthiwa iglossary inelist yayo wonke umntu omnyama ngelaa xesha legcinezelo owaye wabhlala ezi-black springbok ikhona pha inintsi laa list so uphulo lethu selinintsi kanti basiphelelanga nje uba simnominate kwisaru lekhomsithi ubwenzeke ngolwehlanu last week simnominatile nakwi-department of sports arts and culture ukuthi noko uyadiserva ufumana ezinye zeawadi indlima awayidlalayo kuba yena yeka nje ungumntu oshaye kodwa uyinkathazo because isitori sakhe akasibalisi kakhulu wona budiza segxotwe fote kwaye efike fote wayefike inkathazo esuke wons bafika ndizawubaza amaqhabusha amane wayefike nabo ezingqungqu bafika baclaim i-sport kwi-first team into zosimo mjo into zophizi imaneli
awumadoda
into zosidondi mtsheko noomaboys mkhizi ibhekline yakhe yonke le nesikhamasayo bafika benza ingxoxo enintsi kwefoto ufika kwabo uba awunawoze ezingqungqu zifike zifuna uthatha iindawo zamagqala yekhona uba kudala wabo ngumntu enenkathazo segxoxwa nje buze befike ngenkathazo kanakwayena bake ngoku kuba wathi wadlala ngo-59 espringbok ngo-60 ufiyakhumbula kwakukho ishavile masata nakwalanga so ke i-president ye-South African board yazikhansisa zonke ii-tournament zanto abanyama bakho ungadlalwa ngalaa nyaka so bakungadlali nabantu bebantu wabe ke wafuneka ixesha apho uthe wafunzeka wabanjwa uphuma wakho ebanjwa sekhangela amaphepha nje usuke efrongweni uzame indlela yobaleka kodwa ekubeni evunyewe lokuthi anahamba ufunda phesheyo wenziwa into bakunikiswa ipermit kudala ikona mamithethe nobhozo utariso biza nakayithethi kakhe ipermit awayinikwa yona yile yathi hamba uphume ungaphinde ubuye
laa exit permit ye-apartheidwawuxhotwa
because uzazibuza wena uba umntu owayehambe ngo-65 waqala uzovisitha ngo-1990 nangokuvisitile uyajika ngolwesithathu uyagoduka ubuyela ngapha oko wayithola exit permit wabhenishwa so zinintsi ke izinto ezamhlela kakubi esithi ke esibhale ngazo nathi encwadini but okwesibini sikhona uba mazilungiseke noko xa ekhona apho fani uba ngoku esaphila sikwazi ukuthi noko makaqwalaseleke because iphulo lethu sifeza kumnqweno ukuba sijonge these unsung heroes and these untold stories and I think kule minyaka ifethu yedemocracy iyadibana kakhulu loo nto ukuthi because nesimba government itsho it unsung heroes untold stories
mkhaya ndiyayithanda nomphulaphuli uchulumancile kukuva le mbali njengobuyitwabululwa nje kunjanje neminqweno yenu nee-intentions zenu phaya ekufezweni kweminqweno mfondini ingaba mhlawumbi ncibana nawe ungangena ukuncedisa ngempendulo kulo mbuzo ndizawubuza ingaba yiblazer kuphela na lamagqala esicinga into kokuba amele into kokuba akhunjulwe ngayo azikho ezinye izinto ezisarhabu roadshow sarhabu ndibano yezikhakhamela mhlawumbi into ezahambi ihambi ihambi ibe nayo nemvlophu mfondini athi lamaxhego ngoku noko aphile ubomi obutumtum kamnandi kwiminyaka yawo yokugqibela
Khetha mandiqale phambili esivuyisayo yoba iclient yokuqala eyathenga iincwadi zethu eziyi-50 yayingusaro
ya
besithi bafuna uzinika ii-president zee-unions ndiyathemba kuba zasingene kwicabinet inoba zifunda ekubeni bezifundile ndiyathemba xa siphinde sinkonkqoza kubo sinayo le mboni iyithethayo kuba sinento ethi wena mkhaya ngo-92 ngokokuthethwa nge-unification ikhona into yaphosekayo kuba around that table yayingeyonto iagenda it was not about transformation but yakhele i-assimilation and yazi uba assimilation ithini ngesixhosa kodwa into eyenzekayo saphela sifunqwa singena kwi-system eseyikhona yabanye abantu akwenziwa i-system ezawuthi ilungiselele kule meko sikuyo nakula meko abanye bakuyo sibe ne-common ground zange siyenze loo nto kanti itim amaqela amanintsi akudala ekhoya ne-histenies because uzayibona xa na unoyifundela ncwadi uba sayidlala kuqala irabhi nomntu wonke sifundiswa ngamangesi kodwa ngokuse singathi siziyi-citizens ezirhweca uba siphiwe senzele izinto seyibawela kuba i-round table yala maqala isingakhona sizama ucalucalula uba kule minyaka i-30 ngoku ikhoyo ingaba ezaa mbono zango-1992 zenzeka na okanye savula nje izithuba uba kubekho ii-individuals eziye zingene kwi-structure zibe izi-structures ezi zingadibenanga kwenzindeyi-1 kuba nangoku mkhaya xa ndigqibezela ezi ntwana zidlala ezikolweni isikolo zizamanyama yikho irabi kuneke ziye kwezikolo model cn affluent schools ukuzibeka ndiziye nyuka uyayibona ke abantu afana ulicon mali kuzama ngomzwandile mali for uba noko ivuseleleke so iyanideka around table but into sizayithatha sizama ukwakusaro
enkosi kakhulu mkhaya phulaphula umhlobo wenene FM amaxesha ngoku 12:30 imizuzu phambi kwayo intsimbi ka 8:00 ikhona i-voice note ebesikhe sayithunyelelwa apha kuba uncula esawukhe nayo khe size nayo and futhi naye owayesakuba ngumphathiswa wezemidlalo unconde kabalfo naye ebenqwena into yoba akhangene akhe aphose mhlawumbi elinye nobamabini nje kweli qala ingathi kumkwayi selefikile apha etafileni wayesakuba ngumphathiswa wezemidlalo ncondo ebalfo mkwayi omhle masikwamkele nawe kumhlobo
enkosi mntakabawo
Wow.
Ikonza bayikhuza ukuhlabi ngekahlabi.
Awu madoda.
Kaze boze bathina mhligwebayo. Yezigwele ngolo mkhombe ndakukhangela. Ndiyabulisa kutani sobiza.
Wow. Mkwayi. Mkwayi naleli qhwangusha likhona apha emnxebeni ndinawo umdla wokokuba uyazi uba phambi kobungene mkwayi bencokola nomkhaya wam umfo kamzanywa apha sincokola ngento ethi la maqhwangusha la amanye adalifulathela ilizwe njengaye uba usobhiza na wayekuhlala eSweden usahlala apho nangoku utsibile nje wasityele lapha ekhaya ngoba urhulumente wengcinezelo wayemnike i-exit permit emgxotha uphumaphele kodwa ke ngoku ngenxa yenkululeko kuba sibhiyozela le nyanga yenkululeko ukhona enye yezinto ke sincokola ngazo yeyiphini indlela ephucukileyo yokwaqokelela lawo asadla amazimba mkwayi khona ukuze urhulumente ndawonye nezinye ii-partners behlanganiswa ke ngumkhaya lo unozulu lamaxhwangusha ibe khona indlela enkulu mhlawumbi nomongameli welizwe nomphathiswa ibe yindlela yokuwabulela ngegalelo lawo
uzulu mntakabawo akuhle into yoba ndandizama abalazango na
Andoza ingathi network ingathi network yethu ingathi network yethu umgwayi kule ndawo ukuyo kaphinda ubuye kule ndawo ukuyo oqala ubukhe wavakala kahle kuqala
ndibuyele uyangivakeke
uyavakala uyavakala mgwayi ubusatsho ke mgwayi
uyandivandwa
uyavakala mgwayi
indlela esalwa ngayo nabantu abathile ukwenzela la magala kwazi ngoba njenga la awu kunaye nango zeke yini na kho balenge ke
okay in network loyo in network kamkwayi yasibetha kakhulu ora ndiyafuna ke sive la voice note ke sive into kokuba uba Ncula uthini na yena xa ethetha ngeli gala loyiloyi
okokuqala ngumveleli Ncula luthethayo apha okokuqala ndiyayibulela kakhulu umhlobo wenene into kokuba uzise lo data apha udata usobhizana mnqikana ngomnye wesprimbok sizokuqala ndikumkhumbula ngezinto ezimbini ngo-1960 eRubusana Park eMonti kwakukho iManchester Eastern Province nantsike neborder utabusobhizana ezifulaya kukho iinto eziyi-3 wekuzo iswerve ijink ne-sidestep waswerve iipi wathi xa yeleft ipavi yayeleft athi xa yerayithi ipavi yerayithi yathi xa ibuyo ke ngoku eleft South Stadium because abantu babeswerva naye ukanti efotera ufika kwakhe ndibathela ngekutsima omjolo wawufika iflyoff ziyi-3 kwacaba ngoku ukuthi funeke kukhethwe eyona flyoff yi-first team yefotera kwakho i-trial match kwezi flyoff zaziyi-3 zibhaselwa ngusimo mjolo kwathi uba ke ubutsima omjolo wayesuke welsh nosobhizana wampasela ipasente sakhala istadium sonke sasefotera sathi nantso iflyoff yethu so sibazi kakhulu ngomnye wedata ababeqaqambe kakhulu if abantu ababemnyama babengena kwisipribo ngoko ngowayengene baleka sithi ke sihalalisa mhlubwenene sihalalisa nosobhizana
bye wow bamveleni kancula lowo wow lamazwi amyoli kangaka mkwayomhle sisokole ukukuva ke earlier on I hope ngoku kwindawo ngcono kakhulu manibuyele kuwe bawudlomo okancula apha ubalisa izinto ezinika umdla kakhulu xa ujongile wena bawudlomo umbhoxo eMzantsi Afrika ngakumbi kumakhwenkwe namantombazana aselokishini naselalini ingaba mhlawumbi ufikelele na kulaa ndawo nina nanisilwa ngexesha lengcinezelo eninganqwenela into okokuba niwubone ukuyo undivile bawudlomo mos ne
ndaphethela ngokuthi bendithile kungokuba ndinikwa le award uba ibalulekile into yoba irabi yena ifundiswe ezikolweni so andiqondi uba i-South African isari nandiphelele kwinto yokuba inike i-award like le yam kwakufuneka noko babe nelo mdla kwinto kwinto eqhubekayo ezikolweni ndithetha ukuthi ke loo nto leyo funeka nabo baphethe izikolo basebenzisane nenaneke nesaru so ayiyomsebenzi wesaru kuphela neetitshara nezikolo funeka thathe inxaxheba bakule nto le
bawudlomo le ndawo uthetha ngayo ke yomdlalo yemidlalo ezikolweni sikhe sayiphatha kakhulu apha enkqubeni iyasikhathaza ncibana ningusaru nina mhlawumbi lingelini enilenzayo yokusondeza urhulumente ngakumbi isebe lezemfundo uqinisekisa into okokuba umbhoxo ezikolweni awudodobali awufi uthi ke uba uDlomo xa ndimphulaphula uthi eyona ndlela ninokuthi niba onara ngayo nawe nozulu imamele lento eyona ndlela enokuthi niba khahlele ngayo ileyo yokuqinisekisa into kokuba nanku umbhoxo ezikolweni ngolezithathu ngemigqibelo njalo njalo kuxakekile ezikolweni nguwelewele kudlalwa umbhoxo intoni exingileyo kuloo nto leyo Ncibana mhlawumbi xa uyijonga ngamehlo asesaru
Mandibulele kakhulu kulo nyaka upheleyo umphathiswa osisigodwa uye wankomva nayo ehlanganisa edibanisa indiba yezikolo yabe ke icandelo elile okanye iDepartment of Education ikhona okanti nesports zihlangene kukho ke nale agreement efaba kusayina ngayo banaziphantsi kwayiphi na into isikolo ngoba thina singusaru sithi ukuze le game ikwazi ukuhlala ikhule funeka iyezikolweni kwaye with the associations ezezikolo siyaqinisekisa into abana siyangena ezikolweni but ke asinawo amandla apheleleyo okungena khona ngobana i-school sport yiyo ephantsi kwe-education umcimbi ka uphetheyo lowo olungiswayo kakhulu kodwa ke sizimisele futhi ke nokuthi silungise abantu neetishala ekufama zibe ngabaqeqeshi sinazo iminyaka evulekileyo into yokubana bakwazi uba batreyinwe ukwenze into yokubana sikwazi ufikela kwezo ndawo i-school sport is very important kuthi and ikwisenta okanye iphambili kakhulu ukuze ukhulise umbhoxo lona
enkosi Ncibana mkwaya ndanoba mhlawumbi ikhona indawo ofuna ukuyaluleka nakule ndaba yombhoxo ezikolweni ngakumbi ezilalini nasezilokishini
mandenze le nto mntakabawo ndivume ndiizi yam yonke into yoba yeyona nto iligalelo eliyebhayithele uba banokuqala ngolo hlobo ndiyavumela kakhulu kunye nayo lona
Alright, okay, mhlobo wenNFM. Ukhona ke unyana kababo usobizana. Ukhona unyana wakhe uPhumlani. Sawukhumbula sonke petafleni ndokuba kaloku ukumka kwakhe wafulathela abantwana abaminyaka mithathu omnye ena 5 years ngoko. Ukhona ke uPhumlani naye apha. Mhlamba ngagqitha nje abulisa petafleni kunjani nje ukho achaze
achaze ngemadoda.
Oh. Oh, no,
zange lihexwe thaw
yeke
sasistrongo apha kuba koomakhulu bethu
ya
sisafumana ifoundation and uba ubomi buhamba olu hlobo yebo zange sisokole kule nto leyo into yayikokozwa apha kuthi yayiyinto yoba kuyo yonke into eyenzayo funeka ube nento ezintathu iyeva tsaw into ezintathu zeziba funeka ube nesimilo funeka uzimisele kwinto yenzayo and funeka kwinto yenzayo uyenze into diligently
yes sir wow
And as a result, ke ngoku safumana ke into zempumelelo ke umuntu ongaphumelanga ku distinction apha ekhaya akaphumelelanga ke
nansi ke legacy Now, I remember upon a night clash and the Itanda Lendo, we tetayo. No Zulu, man, we are going to go in 30 seconds. You don't need to celebrate a freedom month up in South Africa. Classic Jonge Umpo Congo. Okondayo wena indoba nokona maqhangu siyawa owisha ngasike kwi area ethile ye sport okanye yombhoxo sibe kanti singaqina kuyo
ibhoxo uyasidibanisa siyikhandi kodwa ingasike siubone nakwecala le clubs abantu abamnyama linyuka izinga lazo zibe on par nezi teams abantu abamhlophe noko lamaqhangu I saw calling the person up we had school.
Wow, wow. Mandibulele kule tafile mandibulele ngokungazenzisiyo ndibulela kuwe bawudlomo wena kuqala eXhwangosha legend kule province ya legend yengqwele bawusobhizana mnqikana ndibulele kunxibana khaya mayedwa apha kwaSaru sabelo kamzanywa mkhaya siyabulela noZulu Ncunde Balfour umkwaye wayisa kuba ngumphathiso wezemidlalo sifikelela ngolo hlobo ke thina ke ngenxa yexesha ndiyaxolisa etafuleni sifikelela ngolo hlobo ke kwisiphelo sezemidlalo namhlanje ngoku sibheke ezindabeni kuba yintsimbi yesiphoso.